Luka sura cappande didi e go'o aya cappande didi e jowi yaaki cappande didi e joweetati. Gartol Yesu ɗum waɗay fii kulniiɗum nder naange e lewru e koode. Yimɓe wonɓe nder leyɗe duuniyaaru fuu ɓe ngannay ɓe kultora, nden ɓe ndullay ko ɓe ngaɗata ngam hononde cembinde nde geelooɗi ndiyam mbeela. Kulol waɗay woɓɓe pekkora ngam ko waroyta nder duuniyaaru, ngam ko woni dow fuu dimboto. E carel ngel ɓe ngi'ay ɓii neɗɗo e wara nder duule e bawɗe e teddungal manngal. To fii ɗum fuɗɗii waɗuki, umme ndarooɗon ƴefton ko e mooɗon ndaaron dow ngam kisindam mooɗon ɓadake. Banndiraaɓe am, ɗe aayaaje linjiila ɗe njannguɗen, annabi Iisaa aleyhissalam e meta dow ko heɓata duuniyaaru nyalnde darngal, waato nyalnde gartol maako ngam kiita. Nder aaya cappanɗe ɗiɗi e jowi yaaki cappanɗe ɗiɗi e joweego'o en nani annabi Iisaa aleyhissalam wi'i, ɗum waɗay fii kulniiɗum nder naange e lewru e koode. Yimɓe wonɓe nder leyɗe duuniyaaru fuu ɓe ngannay ɓe kultora, nden ɓe ndullay ko ɓe ngaɗata ngam hononde cembinde nde geelooɗi ndiyam mbeela. Kulol waɗay woɓɓe pekkora ngam ko waroyta nder duuniyaaru, ngam ko woni dow fuu dimboto. Ɗum woni ko heɓata yimɓe duuniyaaru nyalnde darngal ko nyalnde kiita, waato nyalnde nde annabi Iisaa aleyhissalam wartoyta ngam kiita. En nani o wi'i, e nyalnde nden ɗum waɗay fii kulniiɗum nder naange e lewru e koode, ngam ɗum ɓalwinay naange e lewru e koode. Kayto lallay nyalnde nden ɗum nyalnde kulniinde, e nyalnde nden ɗum duuday luwal duudol cembingol. Yimɓe nanay kultora haa ɓe pekkora ngam kulol. Aaya cappanɗe ɗiɗi e joweeɗiɗi annabi Iisaa aleyhissalam wi'i, e carel ngel ɓe ngi'ay ɓii neɗɗo e wara nder duule e bawɗe e teddungal manngal. Banndiraaɓe am, en nanii ɗo e carel ngel ɗum yi'ay annabi Iisaa aleyhissalam e warwa nder duule nder bawɗe e teddungal manngal. Ɗum yi'aymo bo kooto e nder duuniyaaru, ngam non gartol maako wartataa e suuɗe. Amma hannde woɓɓe mbi'a ko duuniyaaru re'a ko ko nyalnde darngal. Annabi Iisaa aleyhissalam wartoya e duuniyaaru jooɗo, te'a debbo, danya ɓikkoy. Amma en nanaayi annabi Iisaa aleyhissalam wi'i no nder aayaaje ɗe njannguɗen ɗo, ngam non wiiki annabi Iisaa aleyhissalam wartoya e duuniyaaru te'a debbo, danya ɓikkoy, naa um goonga, um fewre ɓaleere e majjinki yimɓe tan. Ngam en nanaayi annabi Iisaa aleyhissalam wi'i no nder aayaaje ɗe njannguɗen ɗo, ɗon maata janngi deftere linjiila daga fuɗɗoode har re'irde, a nanataa ɗum. Ngam non banndiraaɓe am, seynanen goonga ka annabi Iisaa aleyhissalam wi'ata en nder aayaaje ɗe njanngeten ɗe. Jaɓen goonga Allah tokkooɗen, alen tokkuki fewre e majjere. Nder aayaaje ɗe en nani annabi Iisaa aleyhissalam e tabbitinana en nyalnde darngal, nyalnde kulniinde. Amma to tokkuɓe mo, waato gaɗuɓe imaanu e maako, nyalnde sewo e welwelo. Ngam en nani nder aaya cappanɗe ɗiɗi e joweetati annabi Iisaa aleyhissalam wi'i tokkuɓe mo, to fii ɗum fuɗɗii waɗuki, umme ndarooɗon ƴefton ko e mooɗon ndaaron dow ngam kisindam mooɗon ɓadake. Banndiraawo am, an hettindittooɗo, nyalnde darngal ko nyalnde nde annabi Iisaa aleyhissalam wartoyta ngam kiita, moye tijjotooɗaa hisnumaa e nyalnde nden? Moye woni kisnoowoma? Moye hisnatamaa daga kiita Allah gareeka nyalnde darngal? Minon gaɗuɓe imaanu e annabi Iisaa aleyhissalam, minon tokkuɓe annabi Iisaa aleyhissalam. Annabi Iisaa aleyhissalam wi'i, to min nganna amma min ƴefta gite amin min ndaara dow ngam kisndam amin ɓadake, maana o hisnay min daga kiita Allah e monnare maako ngam hakke. O yaaramen wuro Allah, waato aljanna, to min nanata belɗum e sewo e welwelo ɗum haa abada. Amma an mo hoolaaki ko mo waɗaayi imaanu e annabi Iisaa aleyhissalam, Ummae hisnatama e nyaldeden. Ummae tijjato da hisnuma e nyaldeden. Injawdi maada. Nyako maada. Madujo maada. Ko mkude maada botte de dina. Bandirao amse pama do wiki. Ta wadai imanu e annabi Isa alayhi salam. Nyalde darangal. Nyako maada hisnatama. Madujo maada hisnatama. Ilmu maada hisnatama. Njawdi maada hisnatama. Dabare maada hisnatama. Amma annabi Isa alayhi salam tan. Wani mo alla jomira wadi. Kisno bi adama fudaga hakki. Ekita mako garaika nyalde darangal. Gamnon fugadudo imanu e annabi Isa alayhi salam. Nyalde darangal. Hisai kita alla. Natta yuro alla watu aljanna. Tuta bititto e alla nderbellum e seyrum ha abada. Amma be gada imanu e annabi Isa alayhi salam. Be natta e torra baleha. E halkere ha abada nder hita jahannama. Afami dum bandirawam. Nyalde gartol annabi Isa alayhi salam gam kita. Ko nyalde darangal. Nyalde kulninde. Wana boto doggata jaha gam kisa. Se nyuma do dum bandirawam. Pama biki, kisnam to annabi Isa alayhi salam tanwani. Gamnon tahidi kisa kita allaka gareka. Zingada imanu e annabi Isa alayhi salam. Tokkodamu, uwarta kisnoma. Daga kita alla gareka nyalde darangal. Bunonno alla jomirao e hore mudum siri. Gamnon emido, alla jomirao dautan ma famu ayaja mudum de jangetende. Njaba, tokkoda. Gam kisa. Amin.